muerte, Jamal. Muerte, akama si na fupe busy wa ma muerte.
Twitter,
kati muerte. TikTok, buju wa sa kwa muerte. Jikuwe jite da dito vikole.
Muerte,
mami kwa vikole nda goli kakole.
Muerte,
jikuwe jite da dito vikole. Mami yita wajangu tu vikole. Jikuwe jite da dito vikole.
Muerte,
mami kwa vikole nda goli kakole.
Muerte,
jikuwe jite da dito vikole. Mami yita wajangu tu vikole. Punya chibebe chiri na cute body. Pepa zali na kuhumodi. Mami jangweno, let me be your daddy. Kachi ton, mungi ton, let me be your zadi. Mami to shake your body, huh? Chana chagala katawa.
Mama, chirabe chibi. Chino kanchikubire wa mubuli.
Aye, eh, katika tubikole,
tubikole.
Yefabali kwa mkatale,
tubikole.
Mami to naweleka tubikole. T.O. Vamu kazigo tude mkatale. Jikuwe jite daddy to vikole. Mami to vikole nda goli kakole. Mami jita wajangu tu vikole. Jikuwa jita dadito vikole. Mami to vikole nda goli kakole. Jikuwa jita dadito vikole. Mami jita wajangu tu vikole.
Kutwala mkali na kuwonya rent. Kusubiza pepe kunye misu za zite. Kutwale mkom, tusule muzite. Kutwale vikole vyange vya jene sibi avokade.
I love the way you shake your body. Mpola teka mobu badi. Aichiri kamadi we mami kamtu zadi. Chino chinkuwa kumutwa chiringa chibuku. Chono chabala chirikolu suku. Kakuma mulido teke mukuluku. Joma kapira kekuwa tole talukaku. Jikuwe jite dadito vikole. Mami to vikole nda goli kakole. Jikuwe jite dadito vikole. Mami jita wajangu tu vikole. Jikuwe jite dadito vikole. Mami to vikole nda goli kakole. Jikuwe jite dadito vikole. Mami jita wajangu tu vikole. Tuliku Snapchat, baby reply, let's chat. Sherry, yenzali koku chat. Yogira choya gala, tell me what you want. Omupano kunye mate muli chibuli. Akalabo kaka no kuwade kamuli. Minye maturi kola walio chibuli. Baby, disapu shuta kuwa na mchituli. Mwete, sinapu pebizi wama mwete. Shaka saga, kati mwete. Smith, TikTok, buji wazadi kwe mwete.
Whoa.